Ni mefika China, Isa, Big B, Pirates, Kulabu. Kuna mwanzo mambo bado. Kuna kijana moja toka Saudi, kijana mwenye lebo kama Nike. Mnafuku mwona akishika Mike, mikono juu ya hewa kama kite. Kama safari hatari na gari, kama toma hatari with the honeys. Kama wewe si assista kutani, kama sija kutaja samahani. Wimbo hujaisha bado kuna wakati, kama bado hujajua jina. Nani mwenye rhyme tamu kama tika, nani mwenye kupiga Mike tisa, nani mwingine isipokuwa Isa. Jesus nikishika, mamanzi wanawika, kwa Mike hata sita. Oya, oya, kishani yangu she rhymes kidati, ma MC amna bahati. Isa yu hatari, rhymes kali juu ya mali halali haifai. Nimeshika sita achilia, mpaka wakati zenyu stafifia. Nipeni mangiri sitaki mamia, sitaki shetani nipeni malkia. Ni mwanamke kama wewe mbona waringa, ni mwanamume kama mimi mbona wamnyima. Ama ni sababu rap bila Isa, ni kama kiss bila modo ni bwika. Weka sahani juu ya meza ugopa, DJ cheki ble MC wanasorora. Mimi niweke mike chini watangoja, kama nkuroga Isa mchawi namba moja. Lakini ngoja, why do you really wanna punch inside? I wanna know, I really wanna know like Joe. And then I wanna flow like Joe. Give me my dough, I really want my dough like Joe. Ni all this, ni aji, sasa, mambo, cheza na Isa mchezo kando. Huno mwanzo mambo bado, kishani yangu she rhymes kidati, ma MC amna bahati. Isa yu hatari, rhymes kali haifai. Kevin William Jr. on his house. Marlene Mariam Reshma aka Belinda Sandrangari in St. Mary's. Anva Judy in Valley Road. Abim Chenad Mwaura in Makini. FBI homeboys DJs in Nairobi. Freya Nazaur DJs in Mombasa. Mike Bob George Chris Philly Five Star. Rahman Antonia in Akiba. My Dolphin Rosti from Musinga. Uda Turea Hadia from the Villas. Mabeshte wote ambao rada wamenyi. Imo na kibibi popote matulia, ache ni julikane Pirates wamefika. Nakalpahili na kwambia pesa nimepata, bila shaka kesho kagomba katanasa. Brayo, Jono, Tony na Saidi, Kenya nzima album na waahidi. Rap of the year kweli aweza kuwa mimi. Decision kama hiyo na wachia nini. Capital Nation, Kiss Killer Station, Club House to JK's every section. This one's for you to help you cause tension. Every set. Every session, kama ni pesa pesa jaribu kupata. Kama mamanzi mamanzi nimewanasa. Town to town, Nairobi to Namanga. Coast to coast, Kisumu to Mombasa. Yawa
to crispy does the dozo koro.
Yawa
odondo gi where milungo ni.
Yawa
where my meat 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 kabisa.
Yawa
think I'm joking penjuru kata Isa.
Yawa
Isa wase choko cloud number 9.
Yawa
kumwako trave nyaka tugarisa.
Yawa
ay yawa let me pumzika, let me pumzika.